shirkan oo sanadkii mar ay isugu yimaadeen gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada maamulka koonfur galbeed wasiirada mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka koonfur galbeed ayaa ka dhaca magaalada baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka waxaa looga hadlaa shirka waxqabadka muddada sanadka caqabadaha jira iyo horumarada la hiigsanayo sanadkan mas-uuliyiinta kasoo qayb galay madasha shirka waxay diiradda saareen oo looga hadlay sidii loo xoojin lahaa wadashaqeynta wasaaradaha dowladda iyo maamulada heer degmo iyo heer gobol agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulka koonfur galbeed cabdifatax mahad cabdiraxmaan oo ugu horreyntii shirka ka hadlay ayaa sheegay maamulada heer gobol iyo heer degmo inay si dhow oo aan wax shuruuda ku jirin ula shaqeeyaan hay-adaha gargaarka iyo mashaariicda laga fulinayo degmooyinka
koonfur galbeed meel kastoon tagnaba ammaanteeda taallo sida dhow aan ula shaqeyno hay-adaha gargaarka iyo dhammaan cid walba oo caawinaysa deegaanadanada ka dowlad ahaan lambar wanaa nahay marka waxaan leenahay shaqo fiicanaa la qabtay haddana waxaa loo baahan yahay in lasii dhamaystiro shaqada fiican oo la qabtay mid kaloo kasii badanle in la qabto markay yimaado samaynta mashaariicda iyo wasaaradaha iyo dadka nala shaqeynaya bartamarada ha noqdaan kuwa dareemo inay joogaan meel ayaga ku kalsoon yihiin qofka markuu meesha jecel yahay wax badan oo jeceshu wuxuu sameynaa sidoo kalena ha lasoo dhaweeyay nin kasta
wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed xasan cabduqaadir maxamed oo madasha kulanka maamulada ka hadlayay ayaa sheegay gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada inay fursad u tahay kulamo gooni gooni inay la yeeshaan wasaaradaha kala duwan ee maamulka si wax looga qabto adeegyada bulshada ay u baahan yihiin wasiir xasan cabduqaadir ayaa dhanka kale ka hadlay inuu gaabis ahaa labadii sane ugu dambeeyey howlgalka la dagaalanka kooxda al-shabaab oo wejigiisa labaad dowladda federaalka ay muddo dhowr jeer iclaamisay
arrimo amniga iyo guud ahaan yaa walyar ku dudaba hortadeena walifada horta inaan agmahanaga gudoomiyaal degmo oo araadan fadhiyo oo runtii sanadkaasi lahadhaafi eerkan wada shaqeynay ununakana nagado kala badanaay howluna ku socdeen oo sahagarlaan ah nin la shaqeeya weliba wasaaradda arrimaha gudaha hangudbii doonta sidan fay leeyihin laakiin in dadka un hangudbiinasi gaara diniga amniga ninku la shaqeeya in la abaalmaray iyaho ka rajeeyeen markii si guud isingampiridan soomaaliya oo dhan dalka muddii lamada sanadaha ila hadhaasi dagaala ku jaray dowladda soomaaliya guudahaan wali go-aansatay in khawaariij la ciribtiro gobolladiiyo ku bilaabeen iyo sidii la filaayay markii hore qorshe lan diyaaray walmansuur gal
wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan oo manuur ayaa gabagabada kulanka ka sheegay in shirkani uu yahay mid sanadkii mar ay wasaaraddu u qabato maamulada degmooyinka iyo gobollada si xaaladaha jira la isaga wareysto
geeka lay ataa furitaankii barnaamij kun ku saabsan kulankii sanadlaha ahaa oo la qabadaayo gudoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka koonfur galbeed walaayay gaargaar ahoo jaroonad la hadda gudbin doono walaayay cabasho a jaroonad la xisaagada doono
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.